No madingo.
Dangerous color pollution.
Kamba malangizo, malangizo, malangizo. Kanene. Kamba malangizo, malangizo, malangizo. Kanene shua.
Zambia, Malawi.
I'm very Prince Roadside, aka Mpavo.
Setnob.com.
Check it this out.
kufunika kuchenjera
Uwazamba kukunyengelela sweetati sweetati paka window lepo Ukafaka chambe malatanishu kwa sila sanduka Azamba kukuletela vamuna mumezo Ungakambe chianu unamule mele sakudala Vanzanu buo chenjera Beta wa manga pa makolo yako Dava usi wakudolo mkaza kukane Uzamba kukala pa makolo Ukani kusakila life ina Mukazi suwa klasi tamanigi yai Olwa wame andune kwanji Manyo waona kupeta kumbuyo Elo ndalamba sinari za pension Usatenga kujikwina ngukutu umange nyumba Akusiriza uyu Koma usazipaye yai Velela chape mulenti chipuwa yu
Chenjera mkofunika Mkofunika kuchenjera Chenjera mkofunika Mkofunika kuchenjera
Setnam.com
Funga mange nyumba kwa pongozi Waiwara banjarima tanzanga Kufunika kuchenjera Iwe Kufunika kuchenjera